Express.
Azul, Zoo again. Hello. You see shine from Africa.
Hey,
my love, oh. Nataka nikueleze kwa upana. Toka etu ache na kusimama, hey. Mana kwako, oh. Kuna kitu special nimeona, ona. Nimefika, nimekwama. Yeah. Baby we kumbe ni fundi. Sometime you don't like it. You ujamu wa uwendi. Please usipaniki. You baby don't you worry. No hurry. Baby, don't you worry, no hurry. Hey, sina uongo, for you sina uongo, dogo. Sina uongo, for you sina uongo, dogo. Baby, sina uongo, for you sina uongo, dogo. Sina uongo, for you sina uongo, dogo. Sina uongo, for you sina uongo, dogo. Baby sina uongo, for you sina uongo, dogo. There is this something that got you, for you. Sina uwezo wa kumpanchi huyu moyo. Wanja ni utaki supporti sako cha wala yunachiweza. Na hauna guy style moja moja nisahihi unakoleza. Baby don't you worry, no hurry. Baby, don't you worry, no hurry. Hey, sina uongo, for you sina uongo, dogo. Sina uongo, for you sina uongo, dogo. Baby, sina uongo, for you sina uongo, dogo. Sina uongo, for you sina uongo, dogo. Sina uongo, for you sina uongo, dogo. Baby sina uongo, for you sina uongo, dogo.
Thank you.